Santiago.
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama,
ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama,
ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Bongela dada,
dada, dada,
dada, dada,
dada,
dada, bongela dada.
Paka mama kankubali, ndiyo wangu wa maishani. Wengine niliokuwa nao, walinifanya tumimu. Wengine nimeshindana nao, waliangalia saliu. Tena nataka nimvike pete, kwa Mungu nimwalalishe mke. Tufunge ndoa niitwe mume, tupate vitoto dume jike.
Najipigia mipasi tu, kitandani nimegoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu. Najipigia mipasi tu, kitandani nimegoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu.
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama,
ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola,
Diamani a Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama,
ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Bongela dada,
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 dada, bongela dada,
dada,
dada, dada, bongela dada,
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 bongela dada,
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 dada.
You are so beautiful. Wewa kwangu mimi, wengine sioni. Ni kwache kwa nini? Toto umeumbika kama malaika. Hata mama yangu sile kakupitisha. Uzuri unao, shepu unayo. Sawa mama, basi vimba cha kulingia unacho. Waza toto mashala, rangi na ngala. Pili ya unazala umejali wa busala.
Najipigia mipasi tu, kitandani nimegoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu. Najipigia mipasi tu, kitandani nimegoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu.
Najiramba lamba wanangu, semwenu mtamu. Nimemtola na tatu, ananipa utamu. Najiramba lamba wanangu, semwenu mtamu. Nimemtola na tatu, ananipa utamu. Sio bongo tu,
meneja dinyo,
paka mbele na sio mbele paka bongo.
Si tuntu,
unahitaji vurugu.
Mwaga elektroniki,
mbubu wanapenda nikicheka.
Dansa wizi,
una force wa bongo. Askrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
wasa, wasa, wasa la baka baka.
Yes, I love you la.
Achado Soundy.
Ananya takali sana.